This is Danito, my new global factory. Youth are today, tunapata shida tele. Youth are today, mateso ni daily. No, youth are today, tunapata shida tele. Youth are today, mateso ni daily. No. Na blame system juu imejama buda. Wataki twende mbele siku zote nyuma. Lawama tukibeba visu na michuma. Kubaguliwa haki anani na tuuma. Tukipanda tunarudishwa anda. Wataki jotu uze ata nyanya kwa vibanda. Gava siku zote kazi yao kutu anda. Woi joma youth ni wapi tutaenda. Youth wa today ai, ai, tunapata shida tele. Mayuto wa today, mateso ni daily. No, mayuto wa today, tunapata shida tele. Mayuto wa today, mateso ni daily. No. Eti wanadai sindio leaders wa kesho. Lakini hawajali tukipata mateso. Generation tunaumia bana. Kuchorwa soja lazima kujuana. Wazee wa vijiji ni wachokozi. Kuteka jovi wanja za kupiga zoezi. Kupigana tunachochwa na viongozi. Si wengine ni sisi tu mayuto. Mayuto wa today, tunapata shida tele. Mayuto wa today, mateso ni daily. No, mayuto wa today, tunapata shida tele. Mayuto wa today, mateso ni daily. No, kumeza janki ni sisi vijana. Juu ya dimanga mayuto wameja. Tekila ngata vile wengi wamedai. Kamiti ni resho ya mayuti kohai. Wamesoma lakini hakuna kazi. Wasani siku wizi majambazi. Jukwa radio hatupati jo nafasi. Woi jo mayut ni wapi tutaenda. Youth wa today, tunapata shida tele. Mayut wa today, mateso ni daily. No, mayut wa today, tunapata shida tele. Mayut wa today, mateso ni daily. No, the youth of today, the youth of today. We under heavy manase. We under heavy manase.
What you say?
I went downtown, pick up a newspaper. The price of the paper made me shout aloud. Kadisha judgment time, tam bang. Boy, Kadisha judgment time, tam bang 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 bang.
Yeah. My youth to Nairobi. My youth to Nakuru. Mayuto wa Mombasa, mayuto wa Kisumu, Limuru, Kericho, Murang'a na Nyeri, Thika, Chanti, Moroto, na kwetu Maa.